Jobe 23 verse 1. Wayesephendula uJobe wathi verse 2. Nanamuhla ukukhala kwami kumunyu, isandla sami siyasinda ngokububula kwami. Verse 3. Sengathi ngazi ukuthi ngiyakumtholaphi ngize ngifike endlini yakhe. Verse 4. Ngilungiso kwahlulela kwami phambi kwakhe, ngigcwalise umlomo wami ngezimpendulo. Verse 5. Bengiyakuwazi amazwi abeya kungiphendula ngawo, ngiqonde ukuthi ubeya kuthini kimi. Verse 6. Ubeya kuphikisana nami ngamandla akhe amakhulu na? Cha, ubeya kubhekisa kimi. Verse 7. Lapho olungileyo ubeya kuphikisana naye, mina ngikhulule kumahluleli wami kuze kube phakade. Verse 8. Kodwa bheka, ngiya empumalanga kepha kakho nasentshonalanga, kepha ngimboni. Verse 9. Nangasenyakatho ekusebenzeni kwakhe kepha kabonwa. Ujikela ngaseningizimu kepha kabonakali. Verse 10. Ngokuba uyayazi indlela yami, esengivivinyile ngiyakuphuma njengegolide. Verse 11. Unyawo lwami lunamathela ezinyathelweni zakhe, ngigcinile indlela yakhe, angiphambukanga. Verse 12. Angichezukanga emnyalweni wezindebe zakhe, ngizibekela amazwi akhe kunezimiso zami. Verse 13. Kodwa uyinto yinye, ngubani ongambuyisa na? Okufisa umphefumulo wakhe lokho uyakwenza. Verse 14. Uyakufeza engikumiselweyo, izinto eziningi ezinjalo zikuye. Verse 15. Ngalokho ngishaya luvalo ebusweni bakhe, lapho ngikuqaphela ngiyamesaba. Verse 16. NguNkulunkulu odangalisileyo inhliziyo yami, uSomandla ungethusile. Verse 17. Ngokuba nginqunywanga, bungakafiki ubumnyama, wangifihlela ukuhlwa.